Bato MC. Ah. Oh. Ah. Kitaliban. Ah. Kila youth anacheza tu kitaliban. Kila youth anacheza tu kitaliban. Cheki. Ati kila youth anacheza tu kitaliban, kila youth anacheza tu kitaliban, ah kila youth anacheza tu kitaliban, ni bad in the streets ni jungle man, kila youth anacheza tu kitaliban, kila youth anacheza tu kitaliban, ah kila youth anacheza tu kitaliban, ni bad in the streets ni jungle man, adi youth nina ngara tu be bad, ningosh nina saka tu izo tu down, nasilali hani ni pate tu madam, sija anadai tu form ya kuban, kila youth wana hustle tu muta shot, ni hard nina chuma tu na yo sun, doni shate tuka sun, ah lakini ni hard nili chinjo mara once, youth mini OG niko kwenye track, youth everyday nini asega tu majan, na wadis tu wana run, mini pape nina tamu saja, ema mam, Niki ngamu wana hama na mapeng Daily kuwa dara ni kufiti tu Ndani ayi dara afya juice ikikam tu Ndani yeyo cut Kila youth anacheza tuki Taliban Kila youth anacheza tuki Taliban Kila youth anacheza tuki Taliban Ni bad is streets ni jungle man Kila youth anacheza tuki Taliban Kila youth anacheza tuki Taliban Kila youth anacheza tuki Taliban Is streets ni ban ni jungle man Yeah, ni life ni na risk ni na rusha dat kani aruma buda si wezi pass niko choche ni na cheza tu karata tu ya wana hate youth man na mistari niko ndani ya ki foreign ya dodo man bato nito omoka adirit mini palma baby girl ako popular ni na muja delila anti late night anapenda sticky yes man ni na come too quicky quicky Kila youth anacheza tuki Taliban Kila youth anacheza tuki Taliban Kila youth anacheza tuki Taliban Ni bad in the streets ni jungle man Kila youth anacheza tuki Taliban Kila youth anacheza tuki Taliban Kila youth anacheza tuki Taliban Ni bad in the streets ni jungle man Kila youth anacheza tuki Taliban Kila youth anacheza tuki Taliban Kila youth anacheza tuki Taliban Ni bad in the streets ni jungle man